Nechali wange ghosti.
Come on.
Lwaki tetunyumiza ku bantu story ya feye danga bwe twabanga mu ghetto. Mutai muziri.
Oma matwali yange nkola. Matwali yange nkola. Njoke nkola. Mushibu kade ya chene. Nebaraga mufine. Zepe nkola. Matwali yange nkola. Njoke nkola. Mushibu kade ya chene.
For a long time, twali waba sajja twaba labako. Chemanyi yali nsobi emyaka gyali na mitona yenga twawuliriza ekitiibwa twaba wanga. Long time abali wote twaba zala wanga. Bali n'obukola batuwangako. Bwe ndiba nkuzeera banagamba ndibayimbako. Kuwanga banjigiriza mwecho mbeebaza ddala. Sulu baada bamulwaga ndikabaka bya ddala.
Cheche nkola twali yange nkola. Njoke nkola. Mushibuka de ya chene. Nebaraga mufine. Zimpe nkola. Mtwari yange nkola. Njoke nkola. Mushibuka de ya chene. Nebaraga mufine. Fetwa kari sangari. Kafina abalume nkola.
Uganda nkola. Somali nkola. Dubai nkola. Une Sudi nkola.
Cheche nkola. Mtwari yange nkola. Njoke nkola. Mushibuka de ya chene. Nebaraga mufine. Zimpe nkola. Mtwari yange nkola.
Never
rock, I'm feeling.